Kiunodondora bakora kama katuni wa kuchora nyuma vingora, natamania nite friendi ila kana mambo mengi. Video vixen topo in town ni mvwe biki, nataka ni mjue jina
Aisho,
kisha ni mwalike dina
Aisho,
ni mfate ni mpesifa
Aisho,
jinsi amekamilika mama
Aisho.
I like the way you are. Tua kama anachora nyoka, anavyojulikana kana nyota. Hapagawi chambi, udambi udambi, nasikia adangi kwenye vitambi. Mina koma style mbaka nataka ni mjue jina
Aisho,
kisha ni mwalike dina
Aisho,
ni mfate ni mpisifa
Aisho,
jinsi amekamilika mama
Aisho.
I like the way you are.
Ah, you are, you are.
Baby, I'm in love.
The way you are, you are.
I like the way you are.
Ah, you are,
ooh,
you
baby are. Baby, I'm in love.
The way you are,
love,
you are.
I like the way. Kichokada Zanzibar na unanga mamiga, mtakuwa kicha kinoga mikidaga, unanjua utanumiza moyo.